tuulada Puslay hoosteeda sa deegaanka u diinle ee gobolka Baay iyo shacabka waliba dhibaato ka qabana xilitaanka biyo waroogyo biyo ku waraabi jireen yana biyo ka yaraadeen haddana nagadeena hano inta ka jiraan iyo isbeddelena taasina halis keenta caafimaad soo dadka deegaan tuulada Puslay waliba iyo iska deegaantii oo ceelal galantii ku qodan si uu biyo u helana balse insuurta gala waayteen haddana ma aboodan intii oo ceelal riig wadan maadaama uusan qarash badan baahinya aan ku mid ah odayaalka tuulada Puslay deegaanka uu diin leeyahay gobolka Baay waliba iyo dalbadana intii ceel riig loon qodo oo iyo baahi badan qabana si xalan hela walinayo dadka ku jeeda deegaankaas inka baaqanantii oo door shoo qaadan isla markaana badbaadiyana shacabkaas oo dhibaatadii oo qabana biyo inay helana
ilin biyaha ka ororana tamaan in jirtee reebay mido biyo mido la dhinaagin kan reebay fayle kan taasan in jira biyo tan dhaansan waran ka shaqsiin gurin rid warsaase ee elan baagna
ha ma iraane muslimiin ma iraane in elni qoda an baahna lanki bilay walsi idan ka baagna intii lis dagaysan elki iyo ne masajidki iyo ne jidkan fayle leri hisaas an baagna wa bilay toofi
onareer busdeen oo magna dimahaniin dhaw waran gurin walaalkum muslimiinta derji xasan alasi may fadaane in una eelanayn dur umutun inta ko ooman dad iduunyi ko ooman rafaadsan dhulkaana eelalay qodo waayni gaanka qodo waayni dhulki hoobatu muwiinsur la qodo araadi baaqii dumaas waa riigin haayne hata qodaw mal aragaw may fadaane eelkonani sadaqaaysada adunyi aakhara lanki walka basada kodoro waki liibane unun ku daayana hob ilaahay karaanagada oo magna nahan deer walaanyagaan muslimiinta garam siyan dali didaw iyo dadi duunyi ko oo magna isin hegin ilaahay dartis eelani subyo waraabno faraan khair busde en tuulal badanga hoos fadheedayaan oo bilaahay karaanagada garam niisi samfala hasan malan walaalkana un weerni walaal adi samfala e musuhinta ningal e ningal gali ardi awlaada ko omangna melo ni gurana male ko re bayaha iraabti lanki baha makrabki lay ko e ko mida waha dinawya ki hanin doa usuga hobu nusen laha buisid biyogiyat dinaw e mal waraabo kor awlaadi shubun lay durmaayan ama ba aaw ko yimaadan shubun biyo siin kadeen galli inta karafa tagna ka dandaro isagna wala nyaana muslimiinta ilaahay gargaar leena nin gargaaro fadaan
salaam baadije may baan baahangna lan ala lan ki ilaahay rahmaan hay wala si enni eelni qod enni galan ko qodno iska deynisana tan kan siyeedni tirmadirroogi wa bunuba ilaahay dowlaha nin hanshubure ma wabak leedafani haddana may baan baahangna in ee riigan nin qodo biim hanin dhaw biyo hanin dhaw saddex saal dareere dhinaaw miido kan galo lanka hiraabti baa wabu koy adii kala umagnagado dad i duunyi ko umagna may ba faraanay lan ala lanki ilaahay wala si muslimiinta dalki dibid dib roog in ee baasi ilam wal wali sunni haynin sadagaysdo eelkan nin buji riigan nin qodo aan baahangna wabillahi tawfiq
shaabka ku nool deegaanada iyo tuulooyinka hoos kooyan degmada Baydhabo ayaa in badan waliba ay wajahayna biyo yaraantaasni waliba lan sababay ceelalka biyo la ka helaw oo eedan ka yara deegaanadaasi